Amahubo 12 verse 1. Siza Jehova ngokuba owesaba uNkulunkulu akasekho, ngokuba banyamalela abathembekileyo kubantwana babantu. Verse 2. Bakhuluma amanga kwaba yilona lo umakhelwane wakhe ngezindebe ezithophayo, bakhuluma ngenhliziyo mbili. Verse 3. UJehova yanquma zonke indebe ezithophayo ulimi olukhuluma amazwi amakhulu. Verse 4. Abathi, siyakunqoba ngolimi lwethu, indebe zethu zinathi, kubani oyinkosi phezu kwethu na? Verse 5. Ngenxa yokubandezeka kwabahluphekayo nangokububula kwabampofu,
ngizakuvuka.
Kalokhu, usho Jehova, ngimbeke ekusindisweni akulangazelelayo. Verse 6. Amazwi kaJehova ngamazwi ahlanzekileyo, anjengesiliva esihlanjululiwe esithandweni emhlabathini, ihlanjululwe kasikhombisa. Verse 7. Wena Jehova uyakubagcina ubavikele isizukulwane kuze kube phakade. Verse 8. Abangamesabi uNkulunkulu bayashanguza nxa zonke lapho amanyala ephakeme kubantwana babantu.